ZWAP.com.
Van's kills on the track.
Dio. Mtoto wa Mafiga aka Taza, mkija kama unit mimi ndio kwanza. Wavunja nazi hoi, sisi tuko rada. Wanyama vichwa chini, baba yao Taza.
Kipenzi cha mitaa, wananita master. Kwenye trap, kwenye chorus, kote na wa master. Ni mshindani nani ambaye ushindi vitani. Of course I believe in a player. And I'm a chosen one. I'm a chosen one. I'm a chosen one.
Tuzo piga chin cheki wanajipa ukin. Foko waina wa overdose wanansingiziaga na force.
Singiweza peke yangu kuwa pale.
Na mshukuru monotris na dozen.
Paka leo napota na mita inanilinda. Siasa yao ya nyota kilindobu wa ishindi. Sio ni mshindani nani tisa ni mshindi vitani. Musa believe in a player. And I'm a chosen one.
Come.